sim. Kanyaga kana pico, zão na fiki. Kanyaga kama mbea, sora fiki. Kanyaga kama fisi, ana royal snitch. Akundisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga, wase wa shobo kudandia. Kanyaga, klabu kumba umabia. Kanyaga, slay queens vipi shovya bandia. Ukivipa haieti madaivi na vimbia. Mashemu fake, nuksi, kudada dek, ma wifi, maka ma ex, mikosi, oya kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga. Kanyaga kana pico, zão na fiki. Kanyaga kama mbea, sio rafiki. Kanyaga kama fisi, ana royal snitch. Akundisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga, wase wa shobo kudandia. Kanyaga, klabu kumba umabia. Kanyaga, slay queens vipi shovya bandia. Ukivipa haieti madaivi na vimbia. Usushi, mashemu fake, nuksi, kudada dek, ma wifi, baka ma ex, mikosi, oya kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga. Kamu nalicheza sangu, kanyaga, kanyaga. Wale wakuda wadaku, kanyaga, kanyaga. Yeah, kidaku daku, kanyaga, kanyaga. Wanyue izi namba chafu.
This is Pink DJ's Entertainment. Mambo Mbaya. Get it turned up.
Yeah. Oh yeah. Squeezy what you wanna talk about it. So me give me daku posti. Kanyaga, kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na machanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama mutila mugambo. Wafuruga mipango. Waze wa insta mijambo. Eti baby niunge bando. Uzushi, mashemu fake, nuksi, kudada dek, ma wifi, baka ma ex, mikosi, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kamu nalicheza sangu,
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku,
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba shafu.
Asaleo, usiku watulali, tunakesha kama ku.
Leo, leo,
tena wape nambari, kama wao paka simu wako. Tulale, tunakesha kama ku.
Leo, leo,
tena wape nambari, kama wao paka simu wako.
Asa timba, timba, timba,
timba.
Wanapo timba,
timba.
Wabula kushoto,
timba.
Ula kulia,
timba.
Asa timba, timba, timba,
timba.
Oya wahuni timba,
timba.
Sinamba chafu.
Kone boli na wini.
Na watoto wa kario, 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 kario. Nyuma wana makario, kario, kario, kario. Temeke na Kinondoni, alala Manzese na mwana Nyamala. Mali vyatu vipo fukoni, napitaga pekwe nejilata nala nala.
Na wasikia machizo na unakamati. Wana nata na vino na ilo bad body. Ina bide jongeze newe big daddy. Yes I'm a big daddy, and I'm a buff daddy.
Ooh. Mama when the fire, yo.
tukusanya kama kwaya yo. We ni number one desire girl. Kwenye michezo we ni mbaya yo. Moja moda ufike tuende ndani. Kwenye bonge la uwanja kitandani. Ni kwenyeshe vile meufanya mamisi. Nako tani, utani, utani, utani.
Baby, katika piga magoti, piga magoti. Acha wano piga majungu. Asa na mwaga manoti, na mwaga manoti. Mananisha mwanga mzungu.
Unakapandisha uchizi vyo. Kabinuka kama mbuzi, kashikwa mapembe. Hasirara mkizi zo. Furaha kwa mubu viki jido pembe. Na watoto wa kario, 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 kario. Yuma wana makario, kario, kario, kario. Temeke na Kinondoni, Lala Manzese na mwana Nyamala, mala. Viatu vipo mfukoni, pitaga pekwe ni bila tandala, ndala.
Fazer uma pensa da ti
ali agora ieleva wala usija ine kubadilika wako nimeloa idhani nitele nikajisami
Entertainment.
umegeuka upepo, umezima zetu ndoto, rafiki yangu amekuwa kioo. Angalia najipa moyo nivute subira hilo wa moyo umechoka. Unaona namlazimisha mwili kimapenzi, angalia nafsi na roho yangu havipendi.
Sina mudi, sijisikii
chochote mwa.
Safi nyacheni na lawa, mana yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika, ni wakilioni. Kukikucha machoju, nagesha kulilia penzi. Kama kina lokosa mamae, mamae. Abushida sio heshima tu, hata wanaomwingia wengi kunzenu kupenda shaka katamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia, japo sio hilo safi. Na ya nini kung'ang'ania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kung'ang'ana, ng'ang'ana. Inatosha, 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 inatosha.
Kusahau kama kukupinga zilishindikana, sawa, sina chagu. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Mchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Wayache kabaki kuwa historia, japo sio kiro safi. Ya nini kung'ang'ania biashara, chena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, jabo moyo hautaki. Na ya nini kung'ang'ana, ng'ang'ana. Inatosha, acha nipambane na hali yangu. Inatosha, mapleja kupanda kushuka basi. Inatosha, utaniua. Inatosha, utaniua. Weza kumye, inatosha.
James the Youngest. 0727010197 is the number. Holla at your DJ.
Let's go, my nigga. usiku wa manane, jua kali likawaka, hali ambayo sikuizoea, hivyo ilinipa mashaka. Sikutaka tugombane, yeye ndo alitaka, akawa ananililia eti nataka talaka. Lile uwaletu lote la upendo ndo likanyauka. Nitaka kuwa chizi mawe ningeweuka. Kasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani. Wengine wapo, 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 mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, 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 mapenzi yapo, yapo, yapo tu.
Oh, where's your girlfriend?
Nikonda kwa mawazo, niko sara, nipata wasiwasi. Ila nijipa moyo na tupa jiwe, tapata almasi. Sa nyingine nilifumbata macho, ngemuona yeye. Ili nipata bukusahau, moyo ni alikuwa. Nasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani. Wengine wapo, 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 mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, 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 mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Nasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yani tulia, tulia moyo, yasikunyime amani. Sema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikunyime amani.
Zali vile uko na mimi. Leo kama zali mami hata samini. Mtoto flani soma tawi ya chini. Maswaga flani mami mixa vimini. Ukitembea hivyo vikuku miguni. Hata sijui sasa niseme nini. Mana kwako niko hoi tabani. Maututi sijiwezi kitandani. Unataka ni kuite jina gani? Candy, Remy au Shani? Please mami sema na mimi. Kusu haters niachie mimi. Wana thani sasa watasema nini? Mi striker na mpilo kugampani. Kilicho baki ni kutia tu wafuni na mimi.
Sura msuma ya yeah. Uno konga. Umeni bana kwenye mbavu na kwenye mbongo. Ukicheka ukiria I don't remember. Istana kucheki wewe na maliza bani. Oh, uacha we. Uacha we. Unani familiani eh. Uacha we. Uacha we. Unafanya kusu ni eh.
Atataka mamiara ukota ikota ikota.
Yeah, wakichora namba saba mina chora nane. Na kikubwa na chowi sisi tufendane. Yani tuwe sare sare sisi tufanane. Usende kwa mwingine, nisende kwa mwingine. Tushikane, tusiachane paka kwenye usei. Wakiuliza mbona hivi mami baelezei. Wape jibu ni mapenzi kwetu sisogei. Wape jibu ni mapenzi kwetu sisogei. Ukesha kesha matabia yao kapo upo. Wanachotaka tukumbane hawa wanoko. Furaha yao kutuona kwenye msoto. Na wapo pole mana penzi letu la moto. Wakikusa wanokuwa wanokuwa sana. Wanatuwinda lengo lao sisi kuachana. Tunawachora kaki deo tunawatazama. You call me baby baba, I call you baby mama. Alright.
Somalia unokongo. Umenibana kwenye mbavu na kwenye mbongo. Ukicheka ukiria I don't remember. Istana
kucheki wewe na maliza bani. Oh, uwacha we, uwacha we, unanifamilani. Uwacha we, uwacha we, nafanya kusunime. Ikianguka wendo kifa kama umendiro
miara ukota ikota ita
unafanya kusuni
miara ukota ikota ita
unanipa midani kama umendiro ganga wako fundi ganga wako fundi sura msumaya unokongo umenibara kwenye mbavu na kwenye mbongo. Ukicheka ukiria ayo ni mrembo. Istana kucheki wewe unamaliza bani. Oh, uwacha we, uwacha we, unanifamilani. Uwacha we, uwacha we, unafanya kusuni.
Pangoni nyoka selo. Hello mama, hello. Sauti nyororo, my love. Tufu mnanda kero. Sipangoni nyoka selo. Senora, senora, ndo na kuita. Popote ulipo weitika. Upweke na hali ndo nimechoka. My love. Uzuri haiba haijanisha. Mahaba matamu mimi kukupa. Kwangu zambi kuficha. Popote ulipo.
Señorita, it's nice to meet ya. Girl, can I know ya? You know that I need ya. You know that I miss ya. Fine boy from Nigeria. Asante sana. Nakupenda wewe. Give me love, make you give me love. Give me touch, baby, give me touch. Baby, please go low for me. Bend down and go low. Back up and wind it. Bend down for me. Go low, mommy. You know what I'm saying?
Back up and wind it.
Bend down for me. Go low, mommy. You know what I'm saying?
Carino, carino. Mi pekiango si jiwe. Carino, carino. Upweke kwangu si mazi. Carino, carino. Kipimo, bailamo, bailamo. Yuma number one, carino. Te amo, te amo. With wangu kwako, kipimo.
Girl, I even wanna give you love. Touch you, baby, come close. Baby, girl, you know you good. Give me that thing where I want. Specially divine. Baby, girl, you one of a kind. And I just cannot deny.
Thank you.
Mamacita te amo. Love the way that you run it away from me. Señorita te amo. Love the way that I put it on this man. Puede cuestias mi aninga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Igawungu, igawungu. Anything that you want me to, girl, I could do for you. Biko kwa Nigeria, no. I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, carry go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Te amo. Girl, you know I could die for you. Angelina, te amo. I'll be killing you, baga for you. Baby, please don't go. Where the question's mi amiga. Girl, I just won't be a friend. I won't be na kupenda. Please don't leave me, oh. Don't leave me, oh. Because what I tell you, I know. I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, carry go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go.
Pata, ungeni jia ndotoni. Moyo kwa ulimbo ulininasa. Wendo kiti miejini. Pika ni sawe sadaka. Nomba usinipite. Nije kubanino na waraka. Ili usiende. Everything wechukua. Kwako sina shaka. You're my one and only. I don't wanna let you go, baby. Nikiku this story. And I wanna let you know, baby. I'm sorry, mama, eh. I'm sorry, mama, eh. I'm sorry, mama. Sorry, mama. Sorry, mama. I say, mana shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda. Siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi. Kwanza na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza wewe.
Hey, yeah, yeah, yeah. Ah, bila kupapasa macho, haki ya Mungu unakupenda.
sikatai, limekuudhi sana. Na katika moyo wako kuna mengi nimekutenda. Kukufurahi sikuona mama. Binadamu tunasau tukiwa nacho, tukiwa tuna tunakumbuka. Kama kila siku kurumbana, muda wote kugombana, mimi sikujali. Mbele yangu lisimama kuongea vya maana, mimi sikukubali. You're my one and only, I don't wanna let you go baby. Nikikudhi sorry, and I wanna let you know baby. I'm sorry mama, eh. I'm sorry mama, eh. I'm sorry mama, mama.
Asema na shukuru sana, ulinifunza mimi kupenda, ni kubwa kupendwa, nijipende mimi. Kwanza na shukuru sana, ulinifunza mimi kupenda, ni kubwa kupendwa, nijipende mimi kwanza.
Hey, can I do this for love? Can I do this for love? Can I do this for love? Yeah, yeah, yeah.
Fanya wala huu, nikuone tena, nikuone tena.
Nafsi yangu imekosa amani, si mwingine ila ni wewe. Nafsi yangu imekosa amani, nikiwaza kiwazo hata uko moyoni, si mwingine ila ni wewe. Wakunivikataji la ushindi na kuni cheo cha ufalme. Baby, yeah, baby, yeah. Unapokwenda babaya, tusijelaumiana baadaye. Ukaniona mbaya, tulia tulina mjena ye. Unatuma SMS, umura ni miss me. Jua na kupenda na nifanyeje.
Baby,
yeah, ulipo sema unitaki, penzi langu litambu. Eti mimi kapuku, ulipo sema unitaki, penzi langu litambu. Eti mimi kapuku, leo ni na nini, unarudi. So I don't care. Ulikuwa ni ushinzi, nikuwa nawe ukoke. Au labda najilaumu, mchezo usipucheza vema. Labda kama ulipokuona danga nilijisahau. Yale maumize kwa muna nipenda, nikamuria mbichi. Yali niumiza mama we, nina mani bila we. Mbaya, usijela umiana bada ye. Ukaniona mbaya, tulia tulina mjena ye. Unatuma SMS, umura ni miss me. Chiwana kupenda la nifanyeche.
Sukari, aka
kari. Una data na makari yo, mjomba nchumari. Kama unataka gari yo, uwani kuna bugari. Aki move kama Rihanna, fashion Nirvana. So kesi ya ginchuna, lepa chaka bata na wana. Api no, sunajumaga sina ovides. Naunga kata tarawe,
wailana kama ostabe.
Aki kata watu e.
Nyonga na jinzi tight. Kata kinunga lunga TV inside. Wajinga wana chonga univyo blight. Usa wanga wana lunga Daddy light.
Mina say boom boom papa kama lagigi. Chum chum sasa wana wadigi. Gum gum sana hazina ligi. Sum sum mama
weka kigigi. Oh, leave your soul. Tanilete ya matatizo. Wendo yangu ro. Usini yanti.
DJ James the youngest.
Happy day. Suna juwa ya suna o. Nakisha paka tarawe.
Wailana kama ostabe.
Akikata watu e.
So you go sex big booty. Tena many kutsa kwenye moody. Anami tego flana magusuri. Namgoje tuwa ni test ni baguri. Tuba kule stressy mama come near. Nice unge you and live up front near. Nile vitu flani samaki na mkia. Jemzingu kaya juu ya mglomba ngamia. Hi, me you the boy. Trap kingdom sami baby. I don't know me why she drive me crazy. Yeah she drive me crazy. Na CG wazy. Hold up, hold up, hold up.
Una bo dress. Hello body digo sexy. In I'm a trek trek. Girl, nimeshi funga breaky.
Let me tell you,
show me low. Kata kiuno shuka chini. They show me low. They show me low. Me na pendo na bo dance. They show me low. Yani nganganga. Kiuno kime vashanga. Chini tende slow. Achana mi samba. Fuwa jezi vagwanda. Unisha majondo. We don't stop. Tunaduka mpaka 6 in the morning. What's up? Make it drop. Make it drop. Make it. Make it. Make it. Move your body. Go down low. Go down low. Shuka chini tende slow. Slow down. Unisha majondo.
Show me that.
Show me that. Keep on up. Keep on up. Go down low. Go down low. Shuka chini tende slow. Slow down. Unisha majondo.
Show me that.
Show me that.
You must be talking.
I don't wanna leave you, me and you tonight. Baka kuche, baka kuche.
I say L-O-V-E, Y-O-U.
And everybody sing
L-O-V-E.
Yeah. I just turned it down low. Sugar chain is slow. Now they bug up with shot. Chain is slow. Move your body. I say move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Yeah.
Move your body. Go down low. Go down low. Sugar chain is in the slow. Slow down. Would you
show
my door?
But show me that.
Show my little now. Keep on bow. Keep on bow. Go down low. Go down low. Sugar chain is in the slow. Slow down. Would you
show
my door?
But show me that.
Show my little now. Keep on bow. I say keep on bow.
Utasema kasusi wa uko nyuma mzee.
Ana ngonginga.
Ukimwona utasema kasusi wa uko nyuma mzee.
Ana ngonginga.
Kiuno
mzigo akilitingisha, macho yananitoka kama taa, kiuno chake bingingi
chapa,
kafungasha mfungu
chapa,
macho yake ya ndindindi
chapa,
kama kameza kungu. Akitaka kushika chini na msakata, akinipoza chini kwa chini na msakata. Shananga.
Oh,
oh mama kiuno, hey. Toto kakusanya jimbo.
Oh,
oh mama kiuno, hey. Leo nakula flamingo.
Yanoga, yanoga, yanoga.
Kula flamingo.
Yanoga, yanoga, yanoga.
Africa bolingo. Kimona utasema kasusi wa uko nyuma mzee.
Anangongingo.
Kimona utasema kasusi wa uko nyuma mzee.
Anangongingo.
Za Uganda chatu kameza mama.
Cheza kizombi zombi,
basi tingisha kama nyavu kwenye soka.
Cheza kizombi zombi.
Alivyoulika na macho ya kusinzia, nyuma tela mgongo kanisusia. Yani haelezeki, hey, hey.
Yange nyonga fupa haina, akinyonga mina mimina.
Utamu wake zaige tende vipi simpende, yeah. Mtoto sexy anaga kokoro, chumbane na nchese gando mboro. Navo fionza supia kongoro hapo kimembe, hey. Vipi maganda kaifua, kichaki unipanda mi. Yani mtoto inazo kishawa, na kipapa sikinanda mi,
okay. Chini, 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 baby nyonga chini, 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 chini. Raha zote nipe chini, 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 chini. Baby nyonga chini, 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 chini.
Kwa ulimi
hatari,
totufundi kama jini
hatari.
Kama kupe uningangandie,
yeah.
Nipe vitu kongkintu,
yeah.
Ilete paka down,
down, down.
Ishushe paka down,
down, down.
Baby yote yako ifikishe kunako. Kwa michezo ya jangome,
no, no.
Unola kusaka chonge,
no, no.
Toto linavyo wagika hivyo,
no, no.
Pena linatanga zifa hivyo,
no, no.
Chini, chini,
yeah.
Chini, chini,
baby nyonga chini,
chini, chini,
chini.
Raha zote nipe chini,
chini,
chini, chini, chini, chini, chini.
Baby nyonga chini,
chini, chini, chini.
kuandika na mwita kisura o baby mwanamke mtafutaji Halima mama maisha yake anatia huruma Baba na mama yake wote ni vilema Hawana elimu, hawana ujuzi kifupi hawajasoma Uheshimu wazazi wako hata kama vilema Mie na msifu Halima hajawahi rudi nyuma Halima yendo tafute Alete nyumbani apike Awalishe wadogo zake Vilema kama mamake Muda mwingine analia na mkufuru Mungu Eti kwa nini amezaliwa Na inanihuzunisha inanipa uchungu Halima Halima wazazi wake wote ni vilema Halima Halima wazazi wake wote ni vilema Halima kutwa kucha pilika mtunze baba Halima kutwa kucha pilika mtunze mama Halima ukimkuta mekaji wanawaza Halima Halima pole mama kukusaga rumba Halima Halima do na misina do ningekuwa na pesa ningekuwezesha Akipata wachumba wanamkimbia Halima
Halima loza
Wengine wanasema labda ni lani
hey.
Muda mwingine anafanya kazi anavurumiwa Anatamani angekuwa na kaka angemsaidia Amechoka maisha yake Mara bakwe zalilishwe Akitazama familia yake Bila yesi chochote
Halima loza
Ipo siku kwenye jua itanyesha mvua
Halima loza
Usichoke usiogope ongeza nia
Halima loza
Halima yendo atafute Alete nyumbani apike Awalishe wadogo zake Vilema kama mamake Muda mwingine analia na mkufuru Mungu
Eti kwa nini amezaliwa
Inanihuzunisha inanipa uchungu Halima, Halima wazazi wake wote ni vilema Halima, Halima wazazi wake wote ni vilema Halima, kutwa kucha pilika mtunze baba Halima, kutwa kucha pilika mtunze mama Halima, ukimputa mekaji wanawaza Halima, Halima pole mama kukusaga rufa Halima Nasoro salu, nasaito anakuta pole mama
Jimsudu,
beti msati,
aluna musa
Aini nyinga nyinga na mishanga shanga kia kitanga tanga Nikajona mjanja kumeni mjinga lini piga chenga Alinita mume, nandoa sijafunga nae Kume, aliunga tume, ili wabebe zangu malie Yani, tule kume kume, nitaanza je kukanae Alilishindwa mtume, nitaanza je kuishinae
It's DJ James, the youngest
Bilau yake miungo, Bibi usini ache, Filau yake viungo Kishungi usini ache Nani bebeleze, 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 Nani bebeleze,
Kupenda maradhi mwenzio siwezi Kupenda dhihaka mwenzio siwezi Nilipanda mwembe Tegemea tavuna madodo Yani kupenda nipende Ishwa siku nkava ganyodo Zali soema Umenache dilema Zali soema Umenache dilema
Asali wa moyo wangu Barafu wa moyo wangu Asali wa moyo wangu Barafu wa moyo wangu
Mini limuita mpensi Ya alini itabuzi Nikawa kumacho mchuzi Mawani ya loko salesi
Filau yake miungo Bibi usini yake Filau yake miungo
nibembeleze, nani anibembeleze, anibembeleze.
Anjonga, talakata tata moja wapati. Wewango wangu to, yeah. And believe me baby, nikisema want you forever. Wangu wangu to, yeah. La la, la la, now let me sing you my best melodies. La la, la la, if on the park when feel a bit. La la, la la. Now let me sing you my best melodies. La la, la la. Hey, hey, hey. Yaga, yaga. Chunga penzi wa sichedegi. Yaga, yaga. Napenda kiuno chako legelegi. Yaga, yaga. Chunga penzi wa situtiedegi. Yaga, yaga. Napenda kiuno chako legelegi. Yani mtamwalele ni papo siku silali tukelele. Latha tembele. Amecho ni pasijui ila sikina yata yewete ili Nizingetere, yeah. Kama kamoto, ananipoza katoto, ananiliwaza jojo, ananite Kenya, yeah. La la, la la. Now let me sing you my best melodies. La la, la la. If on the pop and feel a bit. La la, la la. Now let me sing you my best melodies. La la, la la. Hey, hey, hey. Yaga, yaga. Chunga penzi wa sichedegi. Yaga, yaga. Napenda kiuno chako legelege. Yaga, yaga. Chunga penzi wa situ tiedegi. Yaga yaga. Napenda kinu chako nigelegi.
DJ James the youngest. 0727010197 is the number. Harder than the real world.
Kwenye mapenzi kisha eneka ifikishe mpaka juu mawinguni. Wenzio kwenye mapenzi kisha eneka. Kama koroni sina, hata moyoni sina, chagua ingine sina, somo na kufa chamisi kwenda wewe. Acha nikwambie tu isiri ya moyo wangu. Hata nikificha mboni zitaniumbua. Hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu. Na we wangu wa milele niwe wako. Ifunana. Ifunana. Tanzi mkacho waropoka. Ile kutapataba. Kama mufa maji mkakorofoka. Mkana chembe ukicha. Nikasama penzi na korokocha. Simanzi kutua kucha. Sijiwezi. Basi chonde chonde kiwe mwisona. Usije nikatiri na haya majeraha miuguze. Miuguze. Ila acha nikwambie tu. Isiri ya moyo wangu.
Hata nikificha mboni zitaniumbua. Hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele nilewa ifunanya.
Wanaopenda kudadavua, sie tunapika na kupakua.